macluumaad asturan. Heerarka New Hampshire ee walbarashada ilmooga itaaldarrada gabaan ED1119.01. Iskoolka degmada way haayaana noocyo badan oo diiwaangelinta walbarashada oo kisaabsan ilmooga, kuwaasoo iki mas'uul ayin diiwaangelinta walbarashada Minashe Way Way, waa noo ah diiwaangelinta eelik sheegi oo kigahan diiwaangelinta walbarashada ee 34CFR gebta 99. Heerarka la kifuliyo heerka xuquuqda iyo sirta walbarashada qoyska ee 1974.20 USC 1232GFERPA. Way suurtagal etaa in la socoto kaarka warbixinta horumarka, warbixinta isa soo haadirista iyo diiwaangelinta caafimaadka, ajal fiidiyow, warbixinta edbinta iyo koobiyaal dokumentiga oo elektroniga. Diiwaangelinta walbarashada taasoo la socoto macluumaadka shaqsiga adayo, way waa in la dhowro shaqsi adayo Minashe Way Way macluumaadka yaala magaca unuga, magaca waalid ahaan, ama magaca qof kale ee qoyska ayo. In waanka unuga, shaqsi adeeyo sida social security-ga unuga ama lambarka ardayga, ama sifooyin shaqsi ah oo qoran ama macluumaad kale kaasoo suurtagalka weelo in si aqli ah in adeeyo unuga. Ogeysiiska waalidiinta waaxda walbarashada ee gobolka New Hampshire ama hiigooga kale way sidoo kale dalbadi karaan, haysidi karaana ama isticmaali karaan diiwaangelinta iskoolka. Hay-adoogan way waa in rahaan walkasta linki baahiyo in linki ilaali macluumaad kasta oo adeeyo oo sirta oo unuga ii ku hayaan. Fiiri 34CFR300.612 macluumaad dheeraade. Xuquuqda halowka, xuquuqda halowka iskooleeda degmada ii hiligooga kale ee ururiyaan macluumaadka hayaan ama isticmaalan diiwaangelinta macluumaadka walbarashada shaqsi adeeyo, way waa in macluumaadkan shaqsi ila dhagamaan si sir ah oo adikisiyaan in adi fiiriso ama aragto diiwaangelinta macluumaadka unuga. Iskoolka degmada way waa in adeeca codsiga in adi kifiiriyaaso oo muraajicadaaso diiwaangelin walbarasho ee unuga 14 maalmood gudaasho ka dambe geeki iskoolka halo codsiga la ka helo ee ka hor shirkasta ee kisaabsan IEP ama nidaamka dhugunsashada dacwada oo kala soconaan in lahayna oo ka jirta fadhi halin ama dhugunsi kisaabsan edbin. Helitaanka diiwaangelinta iskoolyaalka degmada way waa inay xafidaan diiwaangelinta, kuwaasoo diiwaangelinta walbarashada gacantii ka jirto ururiyaan ama isticmaalaan kaasoo hooskooya IDEA 2004 unku ahayna adi ii shaqaalooga iskoolka degmada ee awooda in laayaan. Diiwaangelinta in la helo way waa in ay ka jirtaa magaca kooxda, taariikhda ogolaanshaha la sii, iyo ulajeedada kooxda fasaxa in haysato isticmaalka diiwaangelinta haleen. Diiwaangelinta in ku badan hal unug, haddii diiwaangelin walbarasho kasta ka jirto macluumaad leeyo in ku badan hal unug, way hag in la taa in adi baarto oo muraajaca ka soo biso macluumaad keliya ee la xiriira unugaaga ama adin ogaato macluumaadkaas gooniga. Liiska noocyada meel macluumaadka iskoolka degmada way waa in adi ka siisa markii adi codsato liiska magacyada emailoga liki haya diiwaangelinta macluumaadka walbarasho oo liki xafidooyo ama iskoolka degmada ka isticmaali. Xuquuqda adi kibaaraso oo muraajic ka suubiyaaso diiwaangelinta walbarashada way ka mid ataa. Xuquuqda adi ka halaaso jawaab ku socota iskoolka degmada oo waqti munaasib adi ka helo faahfaahin iyo turjumaan kii sharaxa macluumaadka diiwaangelinta unuga. Xuquuqda adi ka dalbadaaso kaaso iskoolka degmada biyaaw koobiyaalka diiwaangelinta unuga haddii marxaladooga si dhagangal eh. Xuquuqda adi ka dalbadaaso kaaso iskoolka degmada biyaaw koobiyaalka diiwaangelinta unuga haddii marxaladooga si dhagangal eh adi kunkureebto in adiga kibaarto oo dib inka fiiriso diiwaangelinta inka ahayna adigoo ku biyadeedan helima ii xuquuqdaada adi lato oo qof wakiil ah baaro oo muraajica ka suubi diiwaangelinta. Iskoolka degmada way ingaadi kore in waalidka in amar in haysado oo kibaaro ama dib inka fiiriyo diiwaangelinta la xiriirta unugsho in ku ahayna iskoolka degmada talo ahaan liisii in waalidka amar arrin haysine marka la infiiriyo sharciga gobolka ee gusooya kaasoo ilaaliyo sida amnigooga mas-uuliyadnimada kala maqnaanshiga iyo furowka beesada iskoolka. Iskoolka degmada way suurtagal etaa in beeso kisoo dallaco koobiheeda diiwaangelinta oo adilkiin soo bii lahaa beesadii in horroogsidoyna xuquuqdaada adig kibaaraaso ama dib inkifiiriyaaso diiwaangelinta. Iskoolka degmada way suurtagal etaa in beeso ingaada leh in lasoo helo ama gacanta laka dhigo waalidiinta taasoo hooskooyaaso ID-ha 2004. Diiwaangelinta codsiga waalidiinta lin bedele. Haddii aad aaminsanta in macluumaadka diiwaangelinta walbarashada ee ka saabsan unuga laku ururiyey xafidooyo ama lin isticmaalayo oo hoos kooyaaso qaybta B ee ID-ha 2004 sax in ahayna marin habaabin ayo ama gefki ato sirtaa ama hogo kale ee unuga way suurtagal etaa in aad iskoolka degmada kasoo xafidayaan macluumaadka in wal lagu bedelo macluumaadka iskoolka degmada way waa in go'aanku deeraan in ii bedelaan macluumaadka si gabo codsiga oo idina kasoo wargeliyaan go'aansho waqti munaasib waqti suurtagal ato ii risiidka codsigaaga. Fursad dugunsiga. Haddii iskoolka degmada diidaan inaad bedelaan macluumaadka sida codsigaaga ka adya, haddii fursad dugunsiga. Haddii iskoolka degmada diidaan inaad bedelaan macluumaadka sida codsigaaga ka adya, way waa in kiila soo socodsiyaan inkiin diiday oo kiila taliyaan xuquuqdaada dugunsiga waqti macquul ah. Waqti macquul ah. Nidaamka dugunsiga. Qofka dugunsiga qabado way waa in ahaada qof dana toos in kala hayna natiijada kusoo baxaasa dugunsiga. Way xaq in la taa in dugunsiga la kasoo wargelisi adeymo arinta la xiriirto adeysheento oo laka gargaara ama qof ama dad badan ka matalaan oo ka jira abokaata. Go'aanka dugunsiga way waa in waqti munaasib ah dhatiye la gobada oo liin wareejiya dugunsiga adeymooga. Da'wada way haadir ki ahi go'aanka way waa in weheliya adeymo kooban ee sababooga go'aanka. Haddii natiijada dartiye iskuulka degmada go'aansido in macluumaadka sax in ahayna marin habaabin aha ama haddii kale gefki ayo sirta ama xuquuqooga kale ee unuga markaas way waa in macluumaadka wala ku bedela oo adiga qoraal ahaan lakiila soo socodsiya natiijada dhugunsiga. Haddii natiijada dhugunsiga dartiye iskoolka degmada haddii go'aamiye in macluumaadka sax in ahayna marin habaabin ayo ama haddii kale gef ki ayo sirta ama xuquuqda unuga way waa in kasoo wargelisaa meelo saxda ah diiwaangelinta ii koo hayaan oo unuga ka saabsan qoraal un ku hadalayaan macluumaadka ama iyagoo ka siiyayaan sababooga adiga ininki raacsinayni go'aanka iskoolka degmada. Haddii iskoolka degmada soo bandhigo diiwaangelinta qaybta usoyto dad kale sidoo kale sharaxaad ah dadka liin bandhigi la socota. Qoraalkaas way waa lahayaa iyagoo qeyb lunku weelow diiwaangelinta unuga ilaa ii diiwaangelinta ama qeybta qusoyto iskoolka degmada gacantiyo ka jirta. Haddii iskoolka degmada soo bandhigo diiwaangelinta qeybta qusoyto dad kale sidoo kale sharaxaad ah dadka liin bandhiga la socota. Ogolaanshi in loo helo bandhig macluumaad adeeyow shaqsigan. Ogolaanshi in la soo bandhigo macluumaad adeeyow shaqsiga. Unku ahayna haddii macluumaadka ka jiri diiwaangelinta walbarashada oo la soo bandhigi way waa mid amar waalidka lagu hayo oo hooska kooyaaso. Unku ahayna haddii macluumaadka ka jiri diiwaangelinta walbarashada oo la soo bandhigi way waa mid amar waalidka lagu hayo oo hooska kooyaaso FERPA. Ogolaanshiga way waa in la helo kohor inta al soo bandhigna macluumaadka shaqsiga adeeyow oo alin soo bandhigna dadka in ku ahayna mas-uuliyiinta hay-ado mas-uuliyiinta hay-adooga ku qeyb qaadayaan in ku ahayna mar halo gaarsho oo hoose liki sheegi. Ogolaansho malkiin ku baahinyo kohor inta macluumaadka qofka adeeyow in helnima mas-uuliyiinta hay-igooga ku qeyb qaadayaan ee ulajeedada shirka ID-ha 2004 liin ku baahinyo. Ogolaanshaha ama ogolaansho unuga xaq in leho oo deeri da'da 18 jir way waa in la helaa kohor inta macluumaadka shaqsiga adeeyow in helna mas-uuliyaalka adeegooga ku qeyb qaadayaan ayagoo la siiyo ama ayagoo dhiibayaan qarashka adeegyada oo unuga ka jira ama in jeeda iskool gooni liin leeyo kaasoo inkiyaa leh inta iskoolka degmada ee meelo adi deganta. Ogolaanshaha way waa in la helaa ka hor inta macluumaadka shaqsi ee caldeeyow oo kisaabsan unuga alsiini mas-uuliyaalka iskoolka degmada meelo iskoolka gooniga liinleeyo kiyaalo ii mas-uuliyaalka iskoolka degmada meelo adi deganta. Dhowritaanka macluumaadka iskoolka degmada way waa in ii dhowraan macluumaadka shaqsiga deeyow oo ii ururin haayaan biyayaan ii tallaabooyinka ii ka baabi'iyaayaan macluumaadkaas. Hal mas-uul oo ku tirsan iskoolka degmada way waa in mas-uuliyaddaas qaado si liin hubi macluumaadkaas shaqsiga adeeyo oo sirta ah. Dhammaan dadka ururiyaan ama isticmaalayaan macluumaadka shaqsiga adeeyow way waa in la siiyaa tababar ama tilmaan ku saabsan sharciga gobolka ii hanaanka ku saabsan arrimaha sirta ee hooskooyaaso idea 2004 FERPA. Iskoolka degmo kasta way waa in sugaan baaritaanka dadweynaha. Magacshey ii booska shaqaalaha ku shaqeeyaw ee hay-adda ka tirsan oo galantiiska jirta macluumaadka shaqsiga adeeyow. Baabi'inta macluumaadka. Iskoolka degmada way waa in adi ki wargeliyaan markii macluumaad shaqsi ee qofka adeeyow ururi, sugow ama isticmaalow. Maliku baahiyo in unuga siiyo adeega walbarasho. Macluumaadka way waa in la baabi'iya markii aad codsato baabi'iyow. Way liki jeede sidii loo baabi'iyo ama laku tirtir macluumaadka adeeyow oo laku weelo macluumaad qofka in adaay korne qofka u su'aya. Inkastoo iskoolka degmada way waa in sugaa diiwaangelinta rugtada sida magaaga ardayga, cinwaanka iyo lambarka taleefoonka fasalka dhigido ama dhigadaas. Diiwaangelinta haadiritaanka fasalada dhigida, heerka fasal ee dhammaaya iyo inta sanad ee dhammaaya. Iskoolka degmada ma baabi'iyo diiwaanka layga. Iskoolka degmada ma baabi'iyo diiwaanka layga ardayga itaal doran ka hor intii ka deerow maalin dhalashadiis. Lamaatin ii sharaad aan ka ahayna koor intii la helna ogolaansho qoraal oo waalidka ka kooy ama meeshaasoo la ka dalban karo ardayga oo weynaadi. Iskoolka degmada may haya nogol ka mid ah IEP inka dambaytii oo dhagangali ka hor intii ardayga uun ku baani walbarashada gaarke ilaa arday maalintii dhalashada ee liidanaad lixdan. Iskoolka degmada may waalidiinta ii ardayda weyweyn siiyaan ogeysiis qoraal ee ii waraago baabi'inta nidaamka iyadoo lan fiiriyow qalinjabinta ardayga ee shahaadada dibloomada iskoolka sare ee aadiga ah ama gudbiyowka xuquuqda ama mid alla midii marka hore dhiyow. Iskoolka degmada may dadweynaaga inqaybi doona ogeysiis waraago nidaamka baabi'inta inka yaraan sanadkiiba halmar. Xuquuqda beddelka heerarka hoos koyaw FERPA A34CFR99.5A. Xuquuqda waalidiinta ee la xiriira diiwaangelinta walbarashada waa in gudbiyo ardayga marka 18 jir ardayga deera.